Jeremiah 15 verse 1. Wayesethu uJehova kimi, noma bekumphambi kwami oMose noSamueli, inhliziyo yami ibingebe kulaba bantu, balahle ebusweni bami baphume. Verse 2. Kuyakuthi lapho bethi kuwe, siyakuphuma siyephi na? Usho kubo ukuthi, usho kanje uJehova uthi, abokufa mabaye ekufeni, nabenkemba enkembeni, nabendlala endlaleni, nabokuthunjwa ekuthunjweni. Verse 3. Ngiyakubamisela izinhlobo ezine, usho Jehova, inkemba yokubulala, nezinja zokudonsa, nezinyoni zezulu, neilwane zomhlaba, zokudla nezokuchitha. Verse 4. Ngiyakubenza ukuba bahlupheke embusweni yonke umhlaba ngenxa kaManase indodana kaHezekiya inkosi yakwaJuda ngalokho akwenza eJerusalema. Verse 5. Ngoba ngubani uyakuhawukela wena Jerusalema na? Ngubani uyakukukhalela? Ngubani uyakuphambukela ukubuza ngempilo yakho na? Verse 6. Wena ungishiyile usho Jehova ubuyele emuva, ngiselulele isandla sami kuwe ngakuchitha, sengikhathele ukukhawukela. Verse 7. Ngibekile ngembenge masangweni ezwe, ngabaphuca abantwana, ngachitha abantu bami, ababuyanga endleleni zabo. Verse 8. Abafelokazi babo bandile kimi kunesihlabathi solwandle, ngehlisele phezu kwawo nina bezinsizwa umchithi emini, ngehlisele ukwesaba nengebhe phezu kwabo. Verse 9. Owazala abayisikhombisa usedangele, waphuma umoya, ilanga lakhe lishonile kusesemini, ujabhile wayangaza, insali yabo ngiyakuyinikela enkembeni ngaphambi kwezisazabo, usho Jehova. Verse 10. Maye kumina mama ukuthi ungizalile, ngibe umuntu wokuphikisana nokuxabana emhlabeni wonke. Angibizanga inzalo futhi akubizangwa inzalo kimi. Nokho bangiqalekisa bonke. Verse 11. Wathi uJehova, ngiyakukukhulula kube kuhle, impela ngiyakwenza ukuba isitha, sikunxuse ngesikhathi esibi, nangesikhathi sokuhlupheka. Verse 12. Umuntu angaphula insimbi yini, insimbi yasenyakatho nethusi na? Verse 13. Ngiyakunikela imfuyo yakho nengcebo yakho kube impango, kungangentengo ngazo zonke izono zakho emkhawuleni yakho yonke. Verse 14. Ngiyakwenza ukuba uzikhonze izitha zakho ezweni ongalaziyo, ngokuba kuphenjiwe umlilo lakeni lwami oyakuvutha kini. Verse 15. Uyazi wena Jehova, ngikhumbule, ngihambele ungiphindisele kwabangizingelayo, ungangisusi ngokubekezela kwakho, yazi ukuthi ngenxa yakho ngithwale ihlazo. Verse 16. Amazwi akho afunyanwa ngawadla, amazwi akho aba ngokujabula kimi, nokuthokoza kwenhliziyo yami ngokuba ngibizwa ngegama lakho Jehova, uNkulunkulu Sebawuthi. Verse 17. Angihlalanga emhlanganweni wabahlekayo, angithokozanga, ngahlala ngedwa ngenxa yesandla sakho, ngokuba ungicwasile ngokufutheka. Verse 18. Yini ukuba ubuhlungu bami bube khona njalo njalo, nesilonda sami singapholiswa, sala ukuphulukiswa na? Impela uyakuba ngamanzi aphuthayo kimi, amanzi angathembekile na? Verse 19. Ngalokho usho kanje uJehova uthi, uma ubuya ngiyakububuyisa ume phambi kwami, uma ukhipha kuyigugu kokungamanyala, uyakuba ngumlomo wami laba bayakubuyela kuwe, kepha wena uyukububuyela kubo. Verse 20. Ngiyakwenza ukuba ube lugange lwethuso oluqinileyo kulaba bantu, bayakulwa nawe kepha abayikwahlulwa, ngokuba mina nginawe ukukusindisa nokukophula, usho Jehova. Verse 21. Ngiyakukophula esandleni sababi, ngikuhlenge esandleni sabacindezeli.